hii nchi na heroes wengi, ila tu wakumbuki na inafanya tunaonekana kati na historia fupi ya du. Careful analysis huwa sikumbuki, nkiongea ukweli wanalazimisha hii. Yeah. Kaa unafanya freshi, uwezi sema maua sikupi. I keep it real 100 ever since it's cool kid. Leo kwa ufupi nitaperuzi, point out a few forgotten heroes. Yes, absolutely. Majaliwa kuwa peke yake ajali ya precision kumfanya hero, hiyo ni stupid decision. Man, listen, they gonna fungua kwa nje hiyo na protest, na eyewitness claim aliyefungua ni air hostess. Nyerere naye hakuwa peke yake, walikuwepo Mareale, Sykes na wenzake. Alipewa nafasi cause yeah, it was charismatic. Na wengine gave up, Mwana Mara he stayed at it. Quick question, did he father the nation or father the nation? Were we really independent just after the declaration? Uhuru wa bendera kimaendeleo na fikro na devela, inchi naendeshwa kisela na sio kisera. Kabla ya Zito Lisu, free man boy wa hai, alikuwepo Makani Mtei, Masumbuko la Mwai, Mabele Marando, Lipumba Mtikila, R.I.P. UDP, Kaf Chadema, sasa ACT.
Inchi na heroes wengi, ila tuwa kumbuki na inafanya tunaonekana kati na historia fupi ya du. Careful analysis huwa sikurubuki, nkiongea ukweli wanalazimisha iwe chuki.
Yo, P-Funk majani ya kuwa peke yake, kuna MJ, Enrico, Bonnie Love na wenzake, yeye Godfather haishukuliki nafasi yake. But let's take it further, cementing history mahali pake. Usile asisiwa na nako tunako, ila X-Passers watengwa stopa, walikwepo kabla ya hapo. Spark Dog, Battle Loco mpaka leo pia wapo. Acha Motro, Kings, Lisha, James, Rough MC, Sight Mode. Kwenye freestyle ngwea kuwa peke yake, kuna Saigon, Hashim, KBC kabla yake, Toxic, Kado waliofana zaidi yake, Nicki, Zizi, Mteganda, Chana, Intricately bada yake. Ushindani wa Kiba na Mondi is nice, ila work ethic harmonized, beat them all twice. Hila superstar wa kwanza arguably ni Mr. Nice, wa kizazi kipya, if I aim to be precise, mana we can go back as far as mtoto wa Dandu waliofanya poa international wakiwa maju. X-Plusers, Jagwa, Remy, Ongala za wose, ingawa ladha zao sio chagula wote, so they won't say.
Inchi na heroes wengi, ila tu wakumbuki na inafanya tunaonekana kati na historia fupi ya du. Careful analysis huwa sikurubuki, nkiongea ukweli wanalazimisha iwe chuki.
Barbara sio CEO peke yake, zipo pieces nazofanya unyama, empower wanawake, impact community, build capacity. Karen Dosi, Brenda Msangi, walking university. I'm proud of Flavi Matata, Harriet Paul, but we had Amina Mongi, faces international. My guess a million, Udemba Miriam before. Tausi Liko Kola, faces of Africa, Irene Goy, Zuena Shishi, ukimuono tasema fala. Hapo sijaja kwa Seche Madeje, Zuena Farah. All these women's wanaongoza msafara, so we all these girls inspire. Give us hope of another Mama Samia. Chumba uliyemweka ndani, yeah, yuko peke yake, hebu mfanye mwandani. Mpe pete yake, she wanna be wifey. Amechoka kuwa fiance, usichelewe wakurungwa, tukaanza confinance. Hakuna kinachoweza simama peke yake, hata mdomo usingeweza fanya kazi bila mate. Watu wanaostahili sifa tuwakumbuke na tuwape, na wala tusisubiri eti mpaka wafe. Si wapi maua bali na wapa bustani, kwa vitu mvofanya kuacha alama kwenye ramani. Roma Nailiria flowers yupo chini ya wastani. Kwanza rudi nyumbani uje kujifunza kugani. Man bro, man, shout out to all the beautiful women are doing big things, man. Kuna wanawake wanafanya mambo makubwa. Shout out to Sophie Bianaku, Kiki Fashion, Bijou Trendy, Sherry Mars, Lovey Makeup, God is eventful, eh? Watu kibao, watu kibao. Shout out Mama Mosi, shout out to all these women, man. Kuna wanawake wapo na malaw firm mjini hapo, wengine ma CEO, Nade, Natasha Stambul, Seven Mosha, you know what I mean? Bobu, bongo bwana, tunapenda kukalii sana vitu. Kishamshikilia mtu mmoja, basi ndo huyo huyo. Wakati kuna issue kibao, watu wengi wamefanya mambo makubwa. Tukienda kuangalia kwenye ngumi huko la lake, kila mtu na mwakinyo mwakinyo, yeah, he's doing his thing. Ile watu watu kibao kuheshimu kina Mbwana, kina Rashid Matumla, Francis Cheka, Thomas Mashali, Twa Kiduki, Mligoti Chuma, Madam Maugo, acha yani watu kibao mwanangu wanafanya vitu vikubwa kwenye soka huko kwa lake. Slay like sawa, Samata ndio, lakini mwanangu kuna Hussein Masha, Sekiloji Chambua, Kenneth Mkapa, George Masatu, Kitwana, Sande Manara, mtu wa Kiweru, Boniface Pawasa, Salum Kabunda, Athman China, Saidi Mwamba Kizota, Saidi Swedi Skadi, Eddie Bill Jonas, Lunyamila, Isa Athmani, Marota Soma, Freddy Felix Minziro, Mohamed Mwameja, Thomas Kipesi, Juma Kaseja, shout out Kweru Mwaipopo, Jonas Mkude, Himid Mao, Simon Msuva, Fate Toto, Maxime, Matola, You already know what it is, man. Kwenye basketball huko nini, we got my homeboy Ashim Thabit rapping right now. Kina Harry Mwalimu and all that. Kina Baraka nani, lakini mwanangu watu kibao. Kina Dorini, Mashabani, Kazumba, Shabobo, mwanangu Rea Barongo, Masero Nyirabu, Robert Kishetani, Mapunda, Hallelujah, Henry Mwinuka, Kidume, Mbwana, Moody, Ino Msaki, Rahim Kipingu, Bahati Mgunda, Patrick Nyembela, Kolumba Mwingila, Peter Bategeki, Majije Makani, Mkorongoi, Kisoki, Mundende, Abdurrahman Dula, Mpoki, Nani, Amani Kitojo, Basanjo Zeno, watu kibao wana fumenzi na enzi, doing big things, you already know what it is, man. Tukumbuke watu wetu, tuwape maua watu wetu, and you already know what it is, ndo historia itakuwa kubwa hata kwenye serikali. Watu washapiga vitu vikubwa huko mwanangu kibao. Kuna uongozi, ona mjue Maria Sarungi. Piga ishu kubwa, simama, one woman army. Shout out to Fatma Karume, Lady JD, watu kibao na kiwasha. Shout out to all them peoples, man. Wapewe maua yao wote hao, kwa sababu wanastahili. Na sio maua bali ni bustani, kwa sababu wamefanya makubwa na wamefanya mengi. Holla at your boy, man. It's your boy Wakazi, Swaga Bob, the bilingual beast. Dracula lala mchana kesho siku, beberu nigga. And these are the reflections. Holla.